sinyo dada, nimenishupia mimi kupendwa nae. Manara kehupa limenizidia, sioni sisiki kwake. Ana kimwanya flani vi, ana rangi flani vi, mwembamba flani vi, mnene flani vi. Ananipenda nampenda, kiufupi tunapendana. Ananipa mina mpa, kiufupi tunapeana. Mwenzenu penzi limeninogea, na huku wala sipele kuiputa. Ananiheshimu, ananipa yangu hadhi, na wala ukusilishwi vya mafuta, nalishwa vitamu vilivyochanganywa na nazi. Na tena ananizingatia kwa kila nitakachomwambia, kumwacha bado hamjasema, kwa hilo bado hamjaongea. Sasa nimerizika karizika, tumeridhiana. Ananitii na mtii, kiufupi marizia. Mwenzenu penzi limeninogea, nikimkuta chula kwenye dundo kashika chini anasasambua, nami namshika kiuno taratibu naanza kumkemea. Jamani unakemea pepo pepo pepo, kemea pepo we, unakemea pepo pepo pepo, kemea pepo we. Chula ni angushie moja 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 tena, tikisie moja 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 tena. Chula ni angushie moja 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 tena, tikisie moja 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 tena. Aweki dispe, awe meneja mdae gai na boy, awe meneja dae bogas na mziru, awapi wanangu atabasa mugandi, awe prismati, awe kidogo dogo. Meneja crazy mche, mbuta wa baba. Records.